na malo
hero tochoka kusema nafsi unaitesa la 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 la
hey girl wanifananisha na nani wataka nikupe kila kitu changu wanifananisha na nani oh ai wanimaliza hey girl wanifananisha na nani wataka nikupe kila kitu changu wanifananisha na nani oh ai wanimaliza kama mapenzi ni kitu cha hiari mbona unanitesa ma kila unachotaka kwangu mimi kutimiza kwa vile hii dunia yapo yasemayo kuvumiliana mapenzi ni maridhiano ya wewe na mimi ma najua kwamba nakupenda hiyo tabia haitojenda ndo maana nakuona we tamaa hujui nini maana kupenda mwanzoni nilijua we shujaa milele penzi litasonga sijamua kukuachia please sikia na we tulia oh ah hey 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 girl we girl wanifananisha na nani wataka nikupe kila kitu changu wanifananisha na nani oh ai wanimaliza we girl wanifananisha na nani wataka nikupe kila kitu changu wanifananisha na nani oh ai wanimaliza
kila unachotaja mimi nikupe naona kichwa kinauma roho inaniuma mami naona unanirudisha nyuma na mimi nipo sababu nakupenda bado nipo Napoweza unacheka, unacheka, hivyo ndio unapenda Naposhindwa unanuna, unanuna bila kujali unanizidia
We girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh ai, wanimaliza We girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh ai, wanimaliza
Hey girl, nakonda Hey girl, nakonda Wanimaliza
Wanimaliza We girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh ai, wanimaliza Hey girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh ai, wanimaliza